After that, ngasenyezwa ngamarumu estradeni. Bethukile, bengithukile, bethi bethuyinto. Ngaphenduka uTake Off ngoba bengifaka kule mikosi. Phansi naphezulu, ngicela ushwele inkosi ezulu. Thandaza kanjani noma ngithandaza kunganampendulo. Phushe ngibhale mvuke, phinde ngirephe kunganakuphumula. Bazothi anginamadlebe cause ngisabezwa bekhuluma. Hibe kungihetha but okunye bekunokukuphupha. Yes, bengi-accepta but okunye bekunokungidlula.
Sing is over.